that is coming tomorrow. I heard from the girl you used to know. The last time I saw you was back in the days in high school. Lerato la pelo ya me ere pasa classico long katena le telele. Lady Johnny khana khotsena mere palete ne gore se kono se se tse kintse ke motlola tla ke mo le kula botsilo bo le monate ke tla ke
me la pelo ke batla go mona ke mo dumedise ke me ya mo se fube anti le ke mo le be mo matlo monate yo mo kalo kalo ke tla pelo ke batla go mona. Dice que me amo si tuve anti de que me libre no mató una tío muy caro, caro.
The first time of the day was when school was over, cause it meant she had to leave me and that would break my heart. Le rato le le fiti a tu teng di bafile fa gona le fitzwana.
Antibe ke mo libe mo matlo monate o mo kalo kalo.